Umfanekiso wekhulu elineshumi elinesibhozo. Kulo mfanekiso sibona uYesu entabeni ngaseJerusalem enabafundi bakhe. Khona apho uYesu uthe kubo, zeningemki eJerusalem, hlalani nilinde isipho esathenjiswa ngubawo esisesi, nina niyakunikwa amandla akufika kuni umoya oyingcwele, nindingqinele ebantwini baseJerusalem, nabakulo lonke elininqongileyo kude kuse naseziphelweni zomhlaba. Akuba etshile uYesu, wanyuselwa ezulwini bejongile abafundi bakhe. Lamsitha ilifu, ababa sambona. Besakhangele ukumka kwakhe, bondele esibhakabhakeni apho, nango amadoda amabini ambethe ezimhlophe emingakubo, aza athi, uYesu lo nimbone enyuselwa ezulwini, uyakubuya kwangolu hlobo nimbone esimka ngalo. Babuyela eJerusalem ke abafundi bevuya, baza balinda apho njengoko uYesu wayetshilo, ke babezingisa ukuthandaza. Bekunye iintsuku ezilishumi emva koko uThixo uthobe umoya wakhe oyingcwele phezu kwabo. Umoya oyingcwele ubomelezile, baza baba namandla ukuxelela abantu ngemisebenzi kaYesu nokuza kwakhe ehlabathini ukusindisa abantu. Yaqala ngolo hlobo icawa yobuKristu.